cilmi baaristan oo laga sameeyey jaamacadda Auckland ama lagula daabacay wargeyska Nature Medicine ayaa sheegaysa in garaadka macmalka ahi uu leeyahay awood uu ku ogaan karo waxyaabaha aan caadiga ahayn inta lagu guda jiro qalliinada iyo weliba marka waqtiga la haysta amaba laga soo baxo shaqooyinka badan ee cusbitaalada, iyadoo la xoojinayo la socodka bukaanada si loo caawiyo in ay kasoo bogsadaan qalliinka inta ay guriga joogaan. Cilmi baaristan laga sameeyey New Zealand ayaa faahfaahinaysaa sida agabka garaadka macmalka ahi uu si degdeg ah qaangaarka uga dhigayo howlaha caafimaadka, iyadoo xusaysa in caafimaadku uu gelayo marxalad farxad leh oo ku qotanta hal abuurka casriga ah amaba dijitaalka ah. Kooxdana reer New Zealand ayaa sidoo kale baaraysa sida wax loogu arko kombyuutarka, taasoo ah in mishiinku uu fahmi karo muuqaalada iyo weliba sawirada. Dr. Chris Fargeist waa cilmi baare ka tirsan qaybta qalliinka ee kulliyadda daawada iyo caafimaadka ee jaamacadda Auckland, waxaana uu hogaaminayaa kooxda cilmi baarista wada, iyadoo V O na u sheegay in tiknoolojiyaddu ay muhiimad weyn arrintan u leedahay.
The use of AI and surgery is a really emerging field. We're seeing a lot of exciting research looking at what we call computer vision,
where adeegsiga qalliinka ee garaadka macmalka ah runtii waa wax soo kordhaya. Waxaynu arkaynaa cilmi baarisyo badan oo farxad leh oo lagu eegayo waxa aynu ugu yeedno kombyuutarka wax lagu arko oo halka garaadka macmalka ah uu iskaga dayayo inuu barto waxa ay dhakhaatiirta qalliinka samaynaysa arkayaan. Qalabka qalliinku sida ay u eeg yihiin iyo weliba muhiimadda ay ku ogaan karaan qaabka ay u samaysan yihiin waxa aan caadiga ahayn amaba waxa ay tahay hannaanka uu uga baaqsan karo ayaa qalliinku ugu adeegsan karo muuqaalada malawaalka amaba waxa runta loo ekeysiiyey si hore loogu sii qorsheeyo qalliinada, kuwaasoo xaqiiqatan noqon kara kuwa muhiimu ah ka takhallusidda kansarka iyo weliba waxyaabaha la midka ah. Dr. Fargeis ayaa sheegaya in dhakhaatiirta ku sugan New Zealand ay haatanba adeegsanayaan garaadka macmalka si ay gacan uga geystaan bukaanada isbiirsaday.
We're already seeing some applications in New Zealand where we're using automated algorithms to triage really long.
Waxaanu haatanba arkaynaa qaar ka mid ah cameliyadaha New Zealand ee aynu adeegsanayno hannaan xisaabeedka mishiinka ah inay dedejinayso diiwaanka badan ee dadka sugaya, marka in dadka la kala horreysiiyo oo goobaha caafimaadka waqti hore la geeyo iyadoo loo eegayo waxay u baahan yihiin marka bukaanada saxda ah waxaa la arkayaa xilliga saxda ah. Cilmi baarayaasha ayaa sheegaya inay jiraan meelo aanan la dhaafi karin marka la adeegsanayo garaadka macmalka sababtoo ah dareenka la xidhiidha dhowrsoonaanta xogta kaydsan iyo weliba anshaxa. Warbixinta ayaa soo afmeeraysa walaacyo dhowr ah oo weli ka jira isla falgalka garaadka macmalka ah iyo weliba samaynta qalliinada, iyadoo dhakhaatiir badan ay ka eegayaan meelo kooban howlahan oo ay hareeyeen tijaabooyin tiknoolojiyadda. Daraasaddan ayaa sidoo kale sheegaysa in mishiinada qalliinka sameynaya ay yihiin kuwa ugu xasiloon ee yoolasha la gaari karo marka hannaanka qalliinka garaadka macmalka la sameynayo. Garaadkan macmalka ayaa lagu qeexay inuu yahay mid falanqeeya hannaanka ama habraac xisaabeedka mishiinada, kuwaasoo siinaya awood ay wax ku sababeeyaan amaba ay ku bartaan mishiinadaasi.